zamana smaravira zekwanduka peraga zamana iwe smaravira zekwanduka peraga zamana sigana peraga tashariyo smaravira zekwanduka
Zubara viram, kunze kwanduka.